Kampani yangu kindamba bwana.
Chunky supplier. Supplier. Ra! Chucky Supplier! Supplier!
Kampani yangu kindamba bwana.